dajimsafi.com
kone neka kadirida
familia yangu naiwaza familia yangu familia yangu naiwaza familia yangu
tumezaliwa watano wa kwanza ni Gigimani wa pili Mwijaku wa tatu Kisura wa Mbeya wa nne ni Ngoma na Gwa inanipa mawazo inanizononesha kila nikiona
familia yangu naiwaza familia yangu familia yangu naiwaza familia yangu
kumba kama kautelezi dada yangu Gigimani umezidi ushenzi umeshafumaniwa gesi ya mnemela na bado nazisho ibirisi tabia ya kutuma mboga video yako imevuja au pimage mita tabomba la sheka nataka kuchomeka dada yetu unatisha wakongo washa kuweka
nimesikia naye nakosi wanasema unanuka pwa
ayo Orlando Kisura wampia wamempiga madongo siku hizi anachanganya maudongo takikwenda balazani anavita uwani ya nini ushetani mtu yeye ndo aliua baba akaua mama miseso yake hatari bora angekuwa nagwa fadhali angekaba
wauni wameshampanja miuno yake haishi baba
familia yangu naiwaza familia yangu
huku ana kesi ya kubaka kakimbilia South Africa huyu nagwa mdakasha data mabebu wanalalamikia mafuta kaiba viatu msikitini walai kweli hapa bongo nago hapa mfai ameosha vyombo vya habari nyumbani mda wote askari ananisikitisha ananihuzunisha kila siku misala kibao kila siku watu wanakabwa ukiuliza nani Ngoma na Gwa sijui ameenda kwa mganga mana hata wanga nao wanamshindwa
familia yangu naiwaza familia yangu
tukijua ndo mkombozi wa familia nchi tukufu akatembelea heshima kubwa tulimpatia ona leo wanatumbua baba la baba mwenye kitambi utawata kumbuki zambi Mbeya kumzidi Mange Kimambi umepoa tajiri atawawe zombi
umepoa tajiri expensive life
anajua watu wanasema nimeongea ukweli hebu shika kwanza manupa
shika 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 amsinipige bwana nimetania tu
wewe Gigimani wewe